Ekyambalo kye nayambala nze ne nnyuma, ekyokulya kye nawoomerwa nze ne mmala. Eno wasiba nnatti n'ejjiri wanonyweza nanywera, nina omukwano gw'omunnange. Kuzito y'ennyo bantaase, eno waliyo ky'otategedde nfa. Kutuka omutima nnyamba, leeta first aid nfa. Kutuka omutima nnyamba, nfa. Kutuka omutima nnyamba, leeta first aid nfa. Kutuka omutima nnyamba. Kola kola obwangu munnange, mpulira nfa omukwano gwo. Sambya sambyako munnange, totta omuntu. Yanguwa keera ng'omusaale, omulwadde w'omutwalo. Ondagewo nkubewo akasaale. Labirira, labirira ng'omulwadde, mpulira nseerera. Labirira, labirira ng'omulwadde, njagala laavuyo. Omukwano gwali kumbuze, baby, ng'ejjo tewagunkamudde. Kati ndi wano siteredde munnange, eno waliyo ky'otategedde. Kutuka omutima nnyamba, leeta first aid nfa. Kutuka omutima nnyamba, nfa. Kutuka omutima nnyamba, leeta first aid nfa. Kutuka omutima nnyamba. Nina omukwano gw'omunnange, ennyo bantaase. Gabirira, gabirira ng'omulwadde, njagala laavuyo. Gabirira, gabirira ng'omulwadde, omukwano gwali gumbuze, baby, ng'ejjo tewagunkamudde. Kati ndi wano siteredde munnange, waliyo ky'otategedde, baby. Kutuka omutima nnyamba, leeta first aid nfa. Kutuka omutima nnyamba, nfa. Kutuka omutima nnyamba, leeta first aid nfa. Kutuka omutima nnyamba.
You put in action.